Kike fumo jumianya rubaini Unitoki mu Masaa shirini na mane Uondoki tu Kwenye moyo wangu jenga Saa Mana kila unapodunda puna jaje jina lako Kwenye moyo wangu ishi Napotaka sema suna yona sura yako You're my angel Oh la 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 you're my everything yeah. You're my sweetie Ta-ra-ra-ra Minataka nawe na wewe milele Don't you go Don't you go away Minataka niwe na wewe milele
I know Uzuri uzuri wako na wapa chefu wenye chuki na hira Kama rahisi kuwa na shepu wakajaribu mloga nzila Itira kesha na kumbea, ndo kisha na jombea All I see this love in there And I promise to never share My baby boo Asambona unishihamu Kutwa kucha na kuongelea Wewe na kuongelea And I swear Na kutolea Wewe na kutolea Mwenza kukunyu masha zunguka Sita kata kumbuka machungu Yale si mapenzi vitungu Ila baby wewe Ulinifuta machungu Siku kienda utari uwa mende kwa bonge la rungu Don't you go